sima banange ngekwanga bwemperesa nemwenda kokwagala ba mama ne batata mwenna nabato nemweresa mufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mukifo kyokwebaza neneyitira kutwe neunyange enkola ya mama abatoto abanga tuvutya benku ngaoluba okusuula wali ensekese ngakkirira olusuku adda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bwatyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikegamba nkikuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyoja mu biro wabeera ntuwoza ebbanja gyataayanika nkokututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'oluku bwatyo mbulwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanya enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni gwewuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa yawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwomu n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumwereso okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bata yadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mutabungeera bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buva ngaawo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwa olukonvuba owatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangabo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo mbadde nga mutooba luli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga webazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza omuntu ng'oyo ekyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 che tulanga chanja uro kuba mbana febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ntio kanya na bami chuma migumba miuru egita balirira zade ya dena bobali nerilio weli disigara etu unzikiranga tutio mwabwaka birozo vya vyobera ebya ongo vieti vye wange vionziro kunera visa katonda manange ndi fando cha era neka nze byantu seko era kwe kulwanga okulabika mera bana ine rwana rwana ko nsite gende ke kaluba nze nalinga ngera gera nyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya tuse tulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli n'amaanyi naye amayute seruka mawago bwe balitiginya kugamwe n'omuliro jera kubampenja busika omumwana gukutte enkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuze mbibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumyo bw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga zigibasombodde mwebale kulwana bannange nyini ggulu abannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyo bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu kirakabwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mumaanyi obwana bwanga ani alidduukirira si bantu bano nepanze obuvumu omumi eyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula eraabo ne bamubambako mikyo gwemuukirana ona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensesi nze kitaawe nze munda ya nnyabo soomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange runo ate nange mumala kungattanga mimwa Omulinda golulagala omutavasanja Enkweyege bwerwe ogoma Mabika nsambuke mwentukire enseno Lwegalibulakali lumirisa Simbangako na busungu buti Abampagira munsonyi wenyo Ote lwandiba oluyimba luno Lwandibafukire ekiramu kyendeka Banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeka egyo gyabashakaze Okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 Kubakwe kusima kwa mukama Ekise chingi benchikolede Mubuzibu nimbange ndogo yinga Buli wenzi ranze na njini mfu Uruvele nane mkwa tanga Wawunyanga unohuru Nige magobage mungwanyiza Nsabubu inza kwa mukama Jemubijabu vampere kerele ingako Bazibu banange na batusuze mpewo batuzungana nensi Bafuna kadde ly'omuma bempono kunyuma beyagaliko Ne beetaba mu bikoosi ebyo ebisunze emikoosi gye tusaanyeewo Ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusirwazo Nze kitone kyange tekulibbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba Era tekitalaga bwe ntuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate Nakimanja bw'ali eyoleka yalinnya nkula gye baakimpola Abakukima n'abavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwa ennyo Mujja kunfunanga mutyo buli omu mukitinga bw'akitegedde Mwekengerenga mutyo binaddirira gye tuli wenzikira N'obumalirivu bannaffe gye babujja kutwerabiza Katonda Sebakisa ndwadde nkunga terimbika bange mbabiddeko Chandiba ne chevucha, chevive bia mire